ra ta ri ra 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 ra. Oh, nimetulia kama kitoto kimeona ziwa sili tena ngo ngo ngo. Oh, na kunywa bia mstaafu nimepata ela situmi tena chango 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 mama mama. Pambe penzi letu pambe, wache wa pambe waone donge. Oh, donge wakunye wajambe, ila chonde chonde usinache uende. Mana ntasikia baridi, oh, ntasikia baridi, ntasikia baridi, oh, ntasikia baridi. Nitoe jasho, nitoe macho, sarafu yangu leo na kesho, oh, takuficha kwenye dosho. Mapeke yako, sarafu yako, leo na kesho, oh, kukuacha mimi mwiko, oh. Shuka la drafti drafti, tupa pembeni mkuki usije ukanchoma. Sambo na unapiga kelele, na dawa umenipa mwenyewe, usije ukanchoma. Oh, napendaga unavyopandisha gamboli na kuwaga kama mtali. Nitaleta ombe nifanye mahali, ili mlaji usende mbali. Mana ntasikia baridi, oh, ntasikia baridi, ntasikia baridi, oh, ntasikia baridi.
Yellow, ay, 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 Masai yellow, subay.